Mr. Meets Puffy Limba.
Bayer House Music.
GodZWAP.com.
Zino Muleba. HP. Singeba Sololo Sololo Chipetena Chompaka. Na inengebele Shifiru Anjipaka. Can I call my name? Sky Dollars in the building.
Mole gubo ni popoka.
Good.
Techi biongo fecha somboka.
Good.
Techi renga de mirwarira.
Good. Good. Awana good. Tuti wana good pa mkua.
Good.
Boma pia ponangu paka suwa.
Good.
Shiwelele nere kori.
Good.
Good. Good. Awana good.
Akasa kasa kasa. Tuari tora paka na pera ta.
Good.
Akasa kasa kasa. Tuari tora paka na pera ta.
Awana good. Uno.
Abana gozi boy kuno bari siete nango yari zongo nari papa bari siete virimba kwati chonse bari penta mufungwe kuno kwasi kuno bari siete kuno bara karabo karabo karaba nashpunda fuzi memoria pa kuno karaba nankuwe fuyu awaka barabaraba kuno twari siete ugusheta pa kusheta abana gozi bari siete tabatina bengira kufongo na mazururu mugara kuno kwa waba kwasi baba nezishaya wakwanga sana pa kukusha patara ama panga na mateza bari papa ama na hivi kuno wazi kuno bari tunga gawapena mudara kuno bari fimba virimba kwazi kanshi nombareo na tufimba ufwesi na chinira ni squat shakushana desha wala baru mendo waba numba baka shana gawafufuroka fuma na mashoko zamba za kwero wa wopo na uzamba usichurumbo boy chako maini chikonke femo daini chipange nechira haini gamba besi choyo waba kwazi ya modaini ni intansi koto pange papa ya balaini mbole guboli popo.
Good.
Echi biongo fecha somboka.
Good.
Echi renga de mirwarira.
Good. Good. Awana good. Tudi wana
good
pa mkua.
Good.
Fuma pia ponangu paka suwa.
Good.
Shiwelele nere kori.
Good.
Good. Good. Awana good.
Akasa kasa kasa.
Good.
Tuari tora paka na pera ta.
Good.
Akasa kasa kasa.
Good.
Tuari tora paka
good.
Na pera ta.
Awana good. Watafwani kwa tapo epondera miro lukoni kwa tapo
good
natama nisigino eskaveta mavo kwa tushikure
good
yeah. Kusomboka ni kunguho nishipotiki ya kama po kunguho
good
shila ndamu bili uti
good
good awana
good
kusomboko kusomboka ukusomboko chiro kusomboka
good
kukontoko kukontoka ukukontoka poneshi nimpopoka
good mwone
good.
Echi biongo fecha somboka.
Good.
Echi renga de mirwarira.
Good. Good. Awana good. Tudi wana good pa mkua.
Good.
Fuma pia ponangu paka suwa.
Good.
Shiwelele nere kori.
Good.
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 Awana good.
Akasa kasa kasa.
Good.
Tuari tora paka na pera ta.
Good.
Akasa kasa kasa.
Good.
Tuari tora paka
good.
Na pera ta.
Awana good.
ZWAP.com.